haddii nabadgelyo la waayo odiga oo sagaalan jirka ah iyo onag yaro ololaada ka jara saamayaas nabadgelyo la'aantaas mayna nabadgelyo la'aantaas dhibaato badan dadka dhoomo maadaama dhibaato neeta may dhibaato xoog leh deerase dadka dhalinyarada ah dhalinyarada sida isiimku war qabtaan xoogga markaas ha koraa bulshadaas leeto waay emailing adeegsaday in email walbaba iyo la kashaba si isiimku war qabtiin 25 sano burburka jaray haddii hoggaamiye kooxad haada lahay haddii dowlad haada lahay haddii ururo al-shabaab iyo ururo diinideed haada jar lahaayeenba intoodaba walaal adeegsaday may hayaana dhalinyarada marka haddii aan ana dhaqanka Soomaaliyeed may baan ku digaanay dhalinyarada in walwalba rabshadaha la kasoo biyaaw iyo naqana xaabada la kashabo amba gornyo la kashabo iyo naqana muddo badan may ka shaqeeyaanay nabadgelyo lukubla wa qoyska oo habarti hartaga isqabaan la kajeeyo xeer qaran amba xeer dowladeed odayaalka dhaqanka doorsho ahaayti muddo badan ka shaqeeyaanay iyo dowlad injarna oo wasaarad amni ah injarna iyo baliiski amal hayaan lanka markii isu dhibaato jeysado iyo haqabadaayaan iyo maxkamadii hayaan iyo maxkamadeeyeen marka door badan ku qaadeen odayaalka dhaqanka haddana ma jeelin in iyo intii cumrisho ku dhiman sidaasi in wadaan dhalinyarada mayba kala dardaarmaanay arrimahaasi oo mar walba bal iyo in ayin laf dhabarka rabshada in iyo kuwaanta waan aqligooda shaqeey ilmogooda shaqeey oo leenka shaqeysana markala oo way aragnimo ku qaadaan rabshada ka dhex dhaladeen maanta lankii dowladdaas markii dhaladaasi dumaasi 10 sano jari maanta 35 jir oo amba 40 jir
wali gabeha korungaado ka nabadde dhaqanka nabadde wali ka kooy kore gabe in iyo nay wal kasta oo kooyan wali waan an kooyana nabad toblin baad dhalinyaradan kooyas wal hoblin baad dhalinyaradan kooyas kan maamul hangana fikradan wali oo ka adinta in dhalinyarada kan mashquulan ay kan mashquul wal kala maamulada dibad kala duun maamulka wali diyaarinaya in iyo nay bulshada dhalinyarada barnaamijka nabadde wali gabeha dhalinyarada in galnyas koobsata wal barashal lan diyaar garow dalkan may hormarshi ee leh dhaqanka nabadde mise inay la dardargeliyo qaba marka rid sasa erfad insha Allah
barnaamijku horta waa barnaamij lambaahni waana lambaahanay in la ku hadalo sida dhaqanka nabadde oo Soomaaliya markii la ku hadalo gaar ahaan dadkan koonfur galbeed iyo dhaqan johay iyo haayeen dad reer nabadeed sida yaani korlanka qaado kor nabad adag waxaa bandhig ka kor bulshada lagu shaqeeyo kor barnaamijyadan faylan intii wasaaradda iyo arimo jiraan gudoomiyaha horta nabadda sa korranka qaado kor ko horta walaal hadal ku hadalay dhalinyaro dhalinyarada way bay yiina dadka wana dhisa kora wana dumiyo kora yani hadan la jeedahay yani laf dhabarka bulshadu haddii geek iyo injeeg sidan iyo wal dhisan wadankun dhanba dhala iyo kuwaal kor nadiif la kuwaal kor haddii iyo injeeg sidan iyo burburiyona daqiiqada ma qadaso burburiyo ka maadaama ay saasiin dhalinyarada ma in baahiyeen dhalinyaradu aan baahiyeen ku oo basan ah aqoon yani in dhalinyaradu wala ba wala barawna nagadan wala yani ilmi oo lama taquluna ma tafculuna nagan yani wala iyo bardaayana raayan iyo walaayo ka dhagamaayaan islahaadaan markii cilmi la helo kureed walwalba oo khilaafaad oo mushkilo ah si simple ah oo fudud yaa xalaysamo kora laakiin qofka haddii marba jahil ay lanka hoggaamiyo inuu jahil ay dhalinyaradana walaayo la qabsadaan layoona la kahaayaan horday in la kahaayaan laakiin way muhiim kuma qoon marka cilmi kuma qoon ilmigaasna ilmo nadiif ah oo ilmiga caadiga ah dadka inta walna baradaan dad badan oo kale hebel waan aqoonyahan waan dhiba wada sababta ay buu ilmiga yaani lankaasi in tadbiiqina tan kale wala dib irrafaha marnay mushkilo badan dhalinyarada martay walba jara uqdudo iyo walba jara meel raay cadaw tuuri badan oo dhaxeyd
way in baahan tahay in wal badan diwaan aan fiirin deegaankan deegaan nabadeedahay way tusaalan ahba way jar jartay xillo oo askariga dowladda iyada dowlad fayl jartay askarigana qadarin iyo caafimaad beeselaan haysidii mushaar haysidii hatta dowladda guriyaal siyaasi iyo dadka deegaanadu askarnimada diidi jiraan markii oo askari la qoro dadka kale haweydiisan laakiin deegaanadan walbur walanka hoogala ka wabday rafael eray idalanka seeday lanka buudka buuday rooray askariga sharafta lahay oo tawbarka faylahay oo daryeelka haysiday hadii shalay una diidan geek meke le fiini meel mashaar laan ay una goora ka waydiisan yani reason iskaas is warsiin baa way sheenay nololeba ku baba adelanka walkasta oo dhaqan dhaqaalahay lanka ka tirsinaanga meel ku been olaadan sheenti adal dor shanti maamul la'aan shanti haddii la faro marka dhaqan nabadeed in la helo waa in koo dhaqan cadaaladeed la helo lanka qabiil managada hadii si meelad haysad walba mun ku baahdo hadii geek shaqo leh dhaji hada imtixaankaas abla grade si cadaaladeed ka helaas hadii lanka dulmi maxkamad seet cadaalad helaas meel nabadeed maraas aad helaas man baahdaas qabiil man baahdaas qabiil ku leys lay bikinagada garan ko gaade laakiin waxa baad dadka qabiilka kalifa weeta kalsoona dor koyti adaal dar badan dhidi way dadki qabiilka kalifay way aaminsan lanka adib u silan masuul ama kaab qabiil shee ama wasiir shee ama xal dhiban shee baan hayn meelan roog ini walan halane aaminsan lanka hortaasa qabiilka in koris kare hayt ama dhir gili hayt in lahanaga marka adeeg bulshada lahanaga
barnaamijka in koray oo in ka farad badanay ana ku qayb galay sababtoo ah bulshada haddii in isdhaagalnay oo nabadilin ku shaqeyna waa walaal labaatankii dhowr sano la dhaafay wadanka dibandhigay way marka horta taas ii diidan dhawaaye haddii ana aragtiday intii ana ka noolahay dibadda iyo walaalna ku korro sida qoontay iyo walaalna ku arag isdhaagalka bulshada aan gala ana tumisay dhisana haddii in ka dambe way timay ka noolay dalka Kenya geebiji sheldon haddii aan galo wadankaas mayba ka noolahaan qabaayli idin tara badan oo ilaa deereyaan 47 qabiil oo isku luuqad lahayn haddana mayba ka madoobena nabadda iyo isdhexgalka iyo wal islaamowga iyo wada noolashada taas mayba sheentay cadaalad marka ma era lahayay barnaamijka ee jeeda meena barnaamij fayl waa intii la hoojiyay dadka barnaamijka ha aasaasina si hoojiyaa tan maamulka koonfur galbeedna mar walba arrintan amal iyo intii iyo dadka ka baraarujiyaan ee jeeda qosada lahayni dhalinyartana may buwaa waa hoggaankii barra dalka waaye hadii geekiyo nabadun ku shaqeeyna isdhexgalkan ku shaqeeyna meel walba saxaafadda dadka oo rood bulshada rayidka dadku qolba joogto oo amalay wadanka dibanka naga deen hadii lin wada shaqeeyna qof walba arrimo jeeg khaas ka ah iska shaqeeyay hormar mal deerow marka may bar lahay tan sportiga may ba ku madaya waxyaabaha dadka ni sheena oo intii bulshada is dhaagala intii sportiga la hoojiyo saxaafadda may buu ahan dhaw dadko dadka digay kul wanaagsan lin sheego may buu wanaag yaa yaan helayaan saxaafadda han yaan way bar lahay saxaafadii intii seen barnaamijka amalaysan hoos gaartan kulli intii aan dibidana ka noolay aan roogi may baaragay waxyaabaha dadka intii oo ka wada noolaadaano nabad ka wada noolaadaan sababo may buu cadaalad
walaankii rabshadeed nabil nabil way buu aha tan baadi ii tan bilidka baadida doro dhalinyaradi bilidka suxuun is fayl waa sabool laga barada anti burburkii kiwal habaridi derbiya wada fadhiya barshi waa bas la hadalay ka dhaway waa la arday ka dhaway waa la filin way baa haweenka dadka dagaalmay oo dhaleen waan la dhaleen waan qaba geeg meel la dagaalku dhigo leer oo ka dhan qalbaje walwale ma jiif raas ma weero doona ee raas ama dadna go walaay ku dagaalmay oo wada dhaleen taasi ahaatay way baa muddo go wada leeray intee la keen hisaabin is hisaabi way baa injiweeday reeyo maamulka goboleedana ee ila unoqta haway ahaan dhaliil sanna maadaama geedan dhinin guurtan ideeda ama sitin eedan dhaliil sanna way buu aha laga mas'uul noqday dhalinyarada maska dhafay horeer awjeelay iwardeere horeer masuul bangnaana dhalinyay masuul bangnaana derbiya ka gose kaas qudada galaas heedoo ma tan tuma haafadoodayna maalum maalmo kumada waynaa haafad kaas afar lan jeentay anta hanga heedin galay oo dugsi sar dhamaatay hata jaamacad ama ka jiraa yeyni wa ilaahay na tusay intii tumangi haafadood ba halan ku barno fulale
walaa sisil ku gudub kor oo dhaqan nabadeed iyo isdhexgal bulsho la koodi kor
mar dhorti oo ahana baba an ma helo walaalo
ay kiila ay tan tuul ku qabado kor marka
walbal ku qabado kor dad ka maamulka ah maamul ko bol samaya bulshada noo ibu aha ka jiidan
way yahay
bulsho maamul oo walan halayna wal mahallaya bulsho ibu aha nimada salaad dhalinyaran alfar darootay tii may leeraay doonrato bada ka dhamas tii ciidankoo kale banaanka jara rata tii ciidanka rata isla daba gudoontay wayba waysanta maamul daacad ay waysanta rujardeena kensa
waya
dowladdii siyaad bare